삶은
지옥.
I'll be waiting for your love, 자, 포키미 세운 게. 모여 왕 무샤토 보가 킬라 필이 서페. 나 지타이리 타버 삼 데일에. I can't count how many times that you love me. Even though I did you wrong, babe. 시나 부디니 탐발 when you love her. Baby, anytime 난이 부르가 나이 오늘 입과 babe. I don't wanna turn away. Wanna see the peace now, eh. I give you everything, my baby. Mono na changanya, my brain. I don't wanna turn away. Wanna see the peace now, eh. I give you everything, my baby. Mono na changanya, my brain. Mimi na wewe itakuwa ngumu kama campaign. Kichwa kimejawa ni mazonge. Kila tuwa moja napopiga minda unaona tambo. Au napenda wenye ajira wenye vipato. Matatizo maneno huna mipango. Kila kitu no wo. I don't wanna turn away. Mbona sina beef na we. I give you everything, my baby. Mbona unachanganya my brain. I don't wanna turn away. Mbona sina beef na we. I give you everything, my baby. Mbona unachanganya my brain. Yeah.